www.murapray.com.
Aha! Ah!
No way, Shava! She's a fighter, ba!
Endless sound,
sound. Oh, na, na, na! Ah! Oh, na, na, na! Ah!
On the beat.
Kwa sasa nalingana penzi jipya, niacheni ninjo imie, chochote nachotaka minapata, mpeni taarifa niloachana naye. Oh, mwambie ninapendwa, mina enjoy, kwa mahaba nayo nipatia, ni kwa keso boy. Mwambie ninapendwa, mina enjoy, kwa maravidavya nayo nipatia, ni kwa kisobo. Kwake nimejifunza mengi sana, haitokei mimi na yeye kuachana. Tumependana, tumeliziana, yani kwa vile utazani tumesha mama. Mina yeye,
mina yeye,
na nanikosha na poludi kazini, fulusha mkwe uya kunipokea. Sasa nyende kwa kine kwa nini, wakati mikwa ake nisha jizimikia. Na ye mwenye wanajua, kwamba kwenye moyo wangu yupo peke yake. Kijani ya chautaniwa, tanifanya niwe chizi mimweza kunipagawe. Mimweze nuna mpenda, nampenda mpenda, nampenda, nampenda penda, huyu dada nampenda, nampenda penda, mwesenu nampenda, nampenda penda,
ndio maana.
Oho, ah,
mena deke so pole 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 pole,
atange kosa sorry sorry ananiombaga ye,
na kesongosha pole 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 pole,
atange zini speed ndwana ziposa ye, wenye milima yote.
Oho,
nini majama,
mpunguze tamaa.
Mina uyu demu kufa kuzika na mbona. Si unauna nanya, na yeya nanya. Mina uyu demu wake mungu kwa jana mbona. Haiweze kani.
Oho,
mauni weke na unifas kwenye kenje upa kitu.
Na kama upo karibu, na unayempenda, mchukue mje kucheza singe. Na kama upo karibu, na mpenzi wako, mchukue mje kuluka singe. Mje tucheze singe, singe, singe. Turuke singe, singe, singe. Mje tucheze singe, singe, singe. Tuluke singe, singe, singe. Atari, she's a fighter ba. Awe mene ya supporti. Ala kusalimi ya kindita mtumbali. We nungu mwamba, shebita yome. We mwenye mdudu. Ala kusalimi ya kumita kede boys. Mwanangu gwaria, we twende tuone. Raida misondo, wachape.
The mix.